Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Makonda babala, Wasafi chamala. Goma kongoma ni koko koko, leo ndani twa kesha bobo. Wata sambazia koko moko, moja baridi moja moto. Mechoka eti, mnataka lala, tungi limezidi, tuzime muziki. Tuende gisambu gile, sambamba, hapo vipi inabamba. Ino gile, inatamba, basi chani kamusamba. Wataweza kweli, kushindana nasi, atawa kiungana, matusi kututukana. Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Mwakiembe babala, Wasafi jamala. Ati mselema, ati cha selema, Mambi nyengema, lishimo medema. Amefosi bifu msela leko,
tumekwepa.
Amebaki masona neko, kisha kuwasha, chesa kama monkey, bunjo kidangi dangi. Tumewachapa
kidude,
akichomoki
kidude,
kimewanasa
kidude,
wana tapa tapa
kidude.
Chiseka robotan, 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 chiseka robotan.
Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Majaliwa babala, Wasafi jamala.
Tuka ukipanda na ile shate na vua, tuka ukipanda na ile bukta na vua, jamali na vua, mama na vua, mwazenu na vua.
Basata
kasi na piga yope
uwezi,
bona piga yope
uwezi,
iyo bona piga yope
uwezi,
ina piga yope
uwezi, yeah.